Fancy Entertainment.
Nisema Yesu wangu we, nipende. Naomba unipende. Yesu we, nipende. Naomba nipende. Naomba ni bahati tena.
DJ Ernest 254 KE. DJ P.
Nisema Yesu wangu we, nipende. Naomba unipende. Ukinituma maliwe niende. Naomba unipende. Wakichoku manio mimi ko studio, niko na nyimbo mpya ya kukusifu. Wakichoku manio mimi ko studio, niko na nyimbo mpya ya kukusifu. Baraka nyingi umenipa, ndo maana na wanda. Ni mara ngapi na blanda, na bado na panda. Spiritualio, physicalio, unibariki yome dadio. Spiritualio, physicalio, unibariki yome dadio. Nipende, naomba unipende. Na unipende, na chamani mbingu nini ende. Nasema Yesu wangu we, nipende. Naomba unipende.
Now hear this.
Naomba unipende.
Kwenye mvua na jua kali, kivulini ukaniweka.
sawa na we. Biashara zangu kila kitu changu kiwe sawa na we. Niguze nifinyange
is Galaxy Entertainment from 254 Kenya.
shida, shida mungu najua. Hakuna mbaye ana shida chini ya jua. Lakini siri ukisha mchagua, hawezi kukuwachilia, that's for sure.
Ukiishi ukikomplain mawazo every day. Ukiishi ukikomplain kwangu minaona tani ble. Ble 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 bless me. Ooh, you will bless me. Olu wa mafada, you will bless me.
Eti unapata pressure. Eti umekosa pesa.
Unajua jalipa kodi, ujaweza afodi. Oh, watoto shule jaripoti. Na yote Mola anajua.
Ukiishi ukikomplain mawazo every day. Ukiishi ukikomplain kwangu minaona tani.
Inalinda, inakupa nguvu. Life bila jabu, da utakula ngumu. Utakula la 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 la. Life be like Christmas, utakula ngumu.
Nairobi King Kong ni kufreni kabaki. Royal Judas liwi kasamaki. Bado mnavuta makamasi kama Nike. Mini baba yenyu hata kama amitaki. Wasani wana majini kakabura. Wamingi ya juzi wana chinja kanusura. Wanatoa sura, wanaomba kura. Wanaroga vyuma, wanajaza dura. Kazini tena, nipo kazini vyema. Akili fresh kama kipara cha zuma. Jiman umeingia bila drama. Na kukubali umesimama bila chama. Kuna roya uongozi, moto ya makao wanahitaji ukombozi. Hawajui kuna nyama wanangangania ngozi. Injili yao chafu na ite makako ozi. Wote wamefunga domo, yangu iko wazi. Mana na rongu muna jitowa kajambazi. Naheshimu nabii na kuheshimu mzazi. Tu amepakwa mafuta na so ile ya mandazi. Na mini Yesu ndo spana na kaza kila nati. Neno lake sifichi chini ya kabati. Na itangaza wazi juu ya mabati. Iwafikie wote kabaruwa ya baati.
Entertainment from 254 Kenya.
Yesu, si sanamu, si mwanadamu, adanganye. Ahadi zake zote kweli, na amina, nimemwona. Akisema ndio, hakuna wa kumpinga. Akikubariki, hakuna wa
from Embu, Kenya, it's DJ Ernest.
Yesu tu, Yesu tu, Baba ya majoni, Yesu tu,
the father.
Let them know, let them know.
But I am Jabeda. God bless you, you are going far. Tunasondeka, learn to appreciate alafu chukua namba, tutakeep in touch. Unapatana na mshirika ameshika kishash. Pastor Kobashi na pedi kwa church. Cheki, hizo tabia zimeboeka. Tuna praise,
tunasondeka.
Hakujangi church kupraise wa anakam kuona njeri.
Tunasondeka.
Ana church tabo, lakini fomu za kulewa ni njeri.
Tunasondeka.
Why you a do it like that? Maisha finja finja like that.
Tunasondeka.
Why you a do it like that? What you give is what you get right back.
Tunasondeka.
Keep on living like God atakutema. Kama warumoto, kondomo ya mtoto. Hota, this one ni moto. Can't cool with water, sondeka ni moto.
Tunasondeka. 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 Tunarekebisha.
Shetani kunicheze yanga piki pongi. Sini chokesha chokesha mimi si donki. Nisitaki utiriri, sitaki mikosi. Form zake asiwezi so.
Tunasondeka.
Ajiukona kigonyi utatara umafana. Mama morio wakuoni toka dek baka jani. Tunasondeka sondeka tapia zimebondeka. Umechokesha wadhiso. Kama boli metoboka wacha pressure cheza chini. Itabidi utusho kani Yesu wa majini. Tuna tuchanganya na tapia za kiganga. Hatukuoni
video.
You dearly, that's why me, I praise you dearly. Tell that woman if I may not take it lightly. You are great, you are almighty. Hey, ukanitoa kwenye devil's jail. Ukazivunja izo devil's chain. Fragrant, uka take away my pain. You are great, let your name be praised. So kicheki niki dance, ni amini pa chance. Na kanipa fast, yo mina give thanks. Kicheki niki dance, ni amini pa chance. Na kanipa fast, yo mina give thanks.
I'm on the something.
Ya kanisa, ya kanisa, ya kanisa.
wase wase, dance ya kanisa, kila mse. Haya basi twende, twende, dance ya kanisa ingeleweke. Mapenzi ya baba itendeke. Kama mtu hajashika usimcheke. Ajalichiwe ni nani, wewe na church gani, unapenda Yesu nani, kuja basi dance nami. Ayaya, hii ni dance ya kanisa. So kila siku niko chini ya jua, na dance for my Jesus, mi nitachafua.
Ameondoa zogo zogo, maisha tamka mdogo mdogo. Nitashukuru si kidogo kidogo, dance ya kanisa mdogo mdogo.
Haya basi twende twende, dance ya kanisa ieleweke. Mapenzi ya baba itendeke. Kama mtu
akachukua it's DJ Ernest. DJ P. Representing Christ Jesus to the fullest.
Mara tri huku nichukia mimi Yesu wangu ulinipenda.
Yeah, go up on the tambo, shetani, njero zake ziko low. Yale, go. Some people in your mind so that dirty, dirty. Hey, all of that mercy, mercy, mercy. Some people let their hearts up dirty, dirty.
Hey, all of that mercy.
The things that we do on the dirt.
All of that mercy.
Some of the things that we sing in at the studio.
All of that mercy.
The things that we do on the street.
All of that mercy.
Coupon, coupon, coupon. Hey, yeah, yeah.
From 254 Kenya, I want a new Galaxy Entertainment.
I'm gonna go to the hospital.
Nina ona tunajita anga nyamara na sangoro gai ona na yeye ya. Kani dambi si tulitenda ka akalipa kwenye msalaba. Mina ona tunajita anga nyamara na sangoro gai ona na yeye ya. Neema yake haina delay. Utafute uso wake today. Neema zake utapata bure.
Umenishika hauniachi kwanza unaniduma makaimati
wewe rafiki wa dhati ingawa sometimes napatana na umati kama tuna na kuuza bei dhati wewe dhati umenishika hauniachi kwanza unaniduma makaimati.
Unapiga look suti fitting
nasikia squeeze wanakuita odi odi odi.
Lord, Lord King.
Yes,
you know who it is. This is DJ DJ P.
Now na squeeze mambo yako fiti. Unapiga look suti fitting
nasikia squeeze wanakuita odi ukitembea uko na mbogi
mada na muona juu ya ma wheels eh. Ukitembea naona duma winch. Yeah. Tenjeka saba na bado unabai. Zako si West East, zako Dubai. Kinga katha shida ni kudrive. Zako ni mbaya buda guy.
Holy man, see you in the fire man. I hope man, see you in the fire man.
Mr. Queen.
Umejipodoa my makeup, you look so fine. Unakawa umia, moyoni wa Jessica.
Who them a talk about the youth?
Last teacher.
Who them a talk
talk about the truth?
Class teacher.
Who them I talk about the youth?
Class teacher.
Moment of time. Good morning, class. My name is Gabby. The living fire. You can call me daddy. But today, me I talk about me daddy. The living God. Me not talk about daddy. First of all, put your Bible in the air. And if you don't have, lift your hands in the air. Mr. Man, what you doing in the chair?
Me not like the job, because I feel so fear.
Listen up, doesn't matter what you done. Mr. Man, don't fear. His love number one. Grace sufficient and efficient. Don't forget, Mr. Man, so forbidient.
Thank you, teacher. Hey. I feel so fine. Hey. I call him the lead.
Hey. That's true. Hey. He's truly the lead. Hey. And every day shall bow. Hey. God bless hey. The man. Who never talk about the youth? Who never talk about the truth? Who never talk about the youth?
Make a mikono chu, make a mikono chu. weka mikono juu. I am so happy, I am so happy, I am so happy,
Bangi mikichi na mapanga anakujanga kama amejipanga juu ye akuwagi zosara ametoka majuzi yombagala juu ye akuwagi safara ukienda kwake hakuna msafara mganga wangu ni mso nikienda kwake hivi ndo ya unishow hey, una do hey, una show ngoja hey, kidogo ni kwambe vile utandu hey, utapiga magoti upige sala bibi yako pia uongeze masala hey, mganga wangu ni wawanga ani wawanga ani wawanga Muganga, hey, Muganga, ha, Muganga, ay, 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 Muganga, hey, Muganga, ha, Muganga, ay, 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 Ganga, 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 nilipata Muganga, Ganga, 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 nilipata Muganga.
Aitu Hamisi, anaitwa Ja, aitu Kimani, anaitwa Sa, aitu Professor Mababu wa Manyanya Loliondo. Anaitwa Yesu, eh, anaitwa Yesu, eh, anaitwa Yesu, eh, alinipa mafuta, mimi nipake, eh, amenipa manoti na masenti, eh, mimi nilishabuka buka buka bauda, eh, auski, mimi nimepata muganga, anapenda wakisi hata wakamba, ananibamba, anakubamba, anatubamba, muganga wa kweli, eh, akisonga hivi,
mimi nasonga,
akibonga hivi,
mimi nabonga,
akisonga hivi, mimi nasonga, eh, akisema hivi, mimi natenda,
muganga, eh, muganga,
baba na kusigino
zile vitu unatenda nimeamini unaweza
paper. Do your thing, man, let not body stress ya. I'm an artist and new school dancer. Hello, she me rub no pen. And yeah, me me rub no pen. I'm up near your mouth. And I is this a man. When you see you and your brain, you will. Nobody tell you not to shine, my friend. Bang, bang, bang. Shine, my friend.
Presenting Christ Jesus to the fullest. This is DJ P.
And this thing, brother, sit down. We have
a Dandora's finest disc jockey, BWE Kenya. Holla at 0713 211 713.